wax badan tartan waa soo qabtay laakiin maanta tartanka aan qabanayo waxaan u qaban doonaa taageere Messi iyo taageere Ronaldo.
Yo!
Taageere Messi oo imaqa shiraan fila, qof adag soo dirsada taageere Ronaldo, idinkan qof adag soo dirsana. Taageere Ronaldo, ciyaarta idinkaa bilaabay, noo bilaabo. Hey taageere Messi, idinkana waxaa la imaatay inaan arka soo dirsada. Anigaan furuurta weyn ay soo dirsasteen. Waraana waxaan idhahay qof oo laga saayo taageer miis ka socdo soo dirsadaan idhahay ee cunugan bishimaha waraama la baashiyay cunugan asay
qurbaha iga qarisay
waraa tuug bidar le mana afkay laga shukuray nafsa ciban dheer oo la yaqaan adduun kale laga yaqaan sinjeeda aba laga baa laga qura
ana ku fiiri qadara bidar hista taawas waraa waa ka weera bidar ramay horyaa wasnaa ku qoray jalkan yaa wasnaa ku qoray habeen maalin maxaa ku tarsatay sinjeeda aba wasi
yaro ma salaama ku salaama waxa ku salaama hooyada salaam dalada ku dhash habar weyno muqoysata ara ku dhash
ay ku soo dhisin ciyaanka ana u jeedo credit is of all time Cristiano Ronaldo
yaa
or discuss bela ista or meela isaga la gaabta ku dhasha wasi ina aara hartaa ina nagu noqoto
ya hada naga soo wado wallahi billahi taa ma saaxad la yahay sujeeda hooyadaana wasa
saaxbiyal kaliya hal kaliya boqol ayaa noo harsan balandoorkeena kalena waxaan u mahadcelinayaa asxaabta channelkan ku xiran meel kasta dunida ka joogan firi dadkan oo kala maheli karo waa dad aad leedahay tiimkooda marada ka dhacday hadana like ku sii saaraya subscribe ku sii saaraya ku share gareen iyo maheli karto